agenda mwema samulinye kukureshi Waliyo mute mwajasa vye mwegendereze Asitude ne kapunga ate mchala Erijudo wiembe wa gogo wa miuka We mubozi zogenda kwa wa mama Anzisa imunde kangenda masa viko gwariange Amanya ena kawuka purosi Mwala wa senta na tena lukusi nina Miembe ja gogo atambula gimasa Muyatandi kadoma nyitwa nyumiza vingiyo Yangambi teyeva kasula korogo Atambuza vigero kubansa mfumo etano Emiembe jegiri kakalambe W ogulira ofira Kale naka ukane kapule uyaja Mabalonda londa chemba saba mwekugire Yolonda bishi kwenye seya feda Nemiembe yolonda tamanyova javunda Olivo chalonda kwe kubobotyo Yoli gwira kuna kauka nekapuli ya kwetike Mulenge teko nekapuli ya uyaja Nemiembe jevigogwa ogulira ofira W mama Amakuru gacho nti olira ofira W mama Amakuru gacho nti olira ofira Ze kasitava lumirwa mbagambi Twanyumisa bingi nnyone nakauka kwatirira Nga bulijjo waluka ganja kola bwentyo Abantu bennumirwa sibalinda kwekona Abo bolonda londa bigogwera bita Naba kulonda londa toma nyige baitira Naka ukaya ngambi chakoze Buganda Chakoze Zairene muveru ye kansa Omanyi baveru kubiba levyo Yaba unza nyasinga nebibi achigule Gwalino muyembe mulusuku watu Noga kukwe uweke jenda kauka misinyo Gwola bambono kutali afunana Ngojolonda na hivi gogwa tobie balama Naka ukaya nyumirize bifobie mwabinyo Yasule miembe nga beyanza Asinga kumansa mbira bongebyo Mubifebi amasanyu kumyalo jewa mwe Kale nobola bomu pya katundu Omwegendereza nga nnyo nakawuka mwasibuka Basenguke wakaba na mwandu abayonjo Boolekere ebizinga watali abali olyoma Bajja bamyufu kulangi mama Olonda gwa nakawuka omuyembe weriire Olonda londa bikiikwe n'ensi eyaffedda Abo bolonda londa tomanyi gye bayitira Olibo kyalonda amakubo bwotyo Yoligwira kunna kawuka ne kapu ya kwetikke Emiyembe gye giri kakalambe W ogulira ofira W mama Amakuru gacho nti olira ofira W mama Amakuru gacho nti olira ofira Ebigogwa by'emiyembe gya nakawuka baabuwe Yoyo muno gw'ofunye nga tomanyi yalwala dda Omwami n'omukyala mu maka amalungi Mwekuume emiyembe gye mulonda gy'avunda Olondalonda biki omwami nedda nedda Ne maama abakulondalonda tomanyi gye bayitira Muveemu emyoyo emirungu nammwe N'enjogera enkopi mbuwe nkwasiza wendiira Omuntu gw'osisinkanye olumulowooza N'omukwana nakkiriza okite weebuuza Wayitikidde okunze bw'atyo Eteekwa kuba nkola y'obwongo tukutakkulule Okuggyako nga gye wayitira eyo Naawe weemanyi wasibayo ebitanywera Kasita ne munno gw'ofunye ali bw'atyo W w'ofunidde weriire Buli kyaddi maama ne tuva miranga Singa kibadde wamu n'aliraze luyeri Tusiba bikutuka tulabye woowe Twepanga nakawuka bw'atukangulula Kale nakawuka ne kapuli ya uya jya n'emiyembe gy'ebigogwa ogulira ofira W mama Amaze abalungi n'ababi walayiri toto Olivo kyalonda gwe kkubo bw'otyo Eyo gy'oligwira ku nakawuka ne kapuli ya kwetikke W mama Nkiddamu nti ogulira ofira W mama Amakuru gacho nti olira ofira Mm-hmm. si chane vyo kuroja Echirie uwe kache chirie ane wange Echigude musi chane vyo kuroja Echirie uwe kache chirie ane wange Baba chala bagiride kwanza Baga seko utasumbu wakwana Oyo gokwa anyete wali kugana Woliye kuma wonti ampi chiride Banyiride nyoguli omu asobede Emiembe jana kaukana jiwana yani Oli mukazi ali awazunga n'obuzunzi Gwe muyembe gwa nakawuka w'ogulira w'ofiira Alina effujjo ery'akabi omuduyi Ne masomero asawuse y'emiyembe tweriire Abaana b'amasomero abato mu myaka Obasanga mu disko n'embirabo by'omwenge Babuuka geeti okufa obufyabu Bayize n'okwetunda ensi ye yafuukuuse Ateesa ne geeti kipa okumuwa enjawulo Atuuka n'okumubuuza nki kitemwagenze Ne bwaba muzadde sente giveko ebya mwana wa gundi tomubuulira ng'alya Nsaba abayizi musaasira abazadde ababaweerera ne beeresa sukaali n'ezenva Lwaki bambi mubazambiranga nga mubaleka mbulumi okubanga abatazaala Olondalonda bikiikwe n'ensi yaffe dda Abo b'olondalonda tomanyi gye bayitira Buli b'olonderera amakubo bw'otyo gy'oligwira ku nnakawuka n'ekkapu ya bwetikke Mulengeddeko ne kapulye wuyajja Amansi emiyembe w'ogulira w'ofiira WW mama Amakulu gakyo ntiwoolira w'ofiira WW mama Amakulu gakyo ntiwoolira w'ofiira Nyenyone wabula watu yamba Ngate yomte mwatu lundi yekalisa Alina ebitala na mafumu ebiliko musai Ngake kabonera akalago musiwo Choka tulabye nyaba tonde Naka uko kutule sovula mchusamu Chicho ya gala tukuotu vire Ole mekutwe sibako ngava lina bibakumba Newe tunega hili la maluso tukwa Naka ukali kukatala ya zensi kujangaza Kati nkugyawe nkubomulanga Bofuna chana chino osi vieto takula Wajadika nkubomulanga Bofuna chana chino ofunyeto takula Wajadika nkubomulanga Bofuna chana chino osi vieto takula Mwabalonda kubote mudirebio Ekuboli ya nyumanganga lulina kawukata naja No mwengo gogusu seneda Tamiro likoze sachono jisa mamicha Abafumba batudde obulungi Asiko obulamu buli omu kumunanyweze Mikwano gyange abasoma mbagambye Mwewale disko n'ebirabo by'omwenge Twekume tuleme okufaanana eyo Sodoma ne Gomola ebyaliyo mbasibudde WW mama Amaze abalungi n'ababiwala ebitoto WW mama Abaze abamyufu n'abalugwala WW mama Amaze abalungi n'ababiwala ebitoto Olibo kyalonda gwe kkubo bw'otyo Oligwira ku nnakawuka n'ekkapu ya kwetikke Olukagganga bulijjo nja kkola bwe ntyo Abantu benyumirwa sibalinda kwekoona Kati mbasibudde